Sebenza ngoba yangivikele ebumnyameni busiso zakhe zangihlela njengokushokwa nasemkhulekweni mntanami hamba bafweni uyobathola phambi le makude langalinye lobumnyama nami langifica ngikudile emazweni mthandazo yepolitiki yasebenza ngoba yangivikele ebumnyameni busiso zakhe zangihlela njengokushokwa nasemkhulekweni mntanami hamba bafweni uyobathola phambi le makude abafweni uyobathola phambili endabeni le makude abafweni uyobathola phambili endabeni le makude kanye wabajikele makude angikholwa ngakhilwa nguye